It's vanilla flavor.
Nilichokosea ukaniweka gizani, hata siamini moyo kakufuata ulipo, kautupa gizani na mwili utetema, kiniji akilini mikwako mta njema chonkuvushe mbinguni. Hivi ninini mapenzi kunipokile Mama so fresh, so fresh. Mama so fresh, so fresh. Nyurumie, Johnny Kinge kwa baridi sinamba wa maskini mie, kisha ona wengi la wendo yangu dawa. So fresh mama, so fresh mama, so fresh mama, so fresh mama. So fresh mama, so fresh mama, so fresh mama, so fresh mama.
Anai boy, mtu mzima minalia, moyo wangu shaumia, nashindwa kuvumilia, mwisho ndaona karibia. Said you be my true and one now, sasa problem watagwa, wanidunga usiku mchana, na mshalera my control. Sa baby show me
show me love.
Na mama phone utanipoteza. Na so fresh, napiga unalenga, ukishika unakata, unafanya na hema. Na so fresh, ni wende unapenda, na wende unitenda, kahindi wa wajenda. So fresh
mama, so fresh, so fresh mama, so fresh, so fresh. Nyurumie Johnny Kinge kwa baridi sinamba wa maskini mie, nisha ona wengi la wendo yangu tawa.
So fresh mama, 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 so fresh mama.
Vanilla flavor.